Danny form to patani after church. Ukona form to patani after church. Danny form to patani after church. Ukona form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Ukona form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Ukona form to patani after church. Yo, kwa siku zote standard the best. Lazima nitunge, kasa the best. Si siku ya kufua, my socks na my vest. Si siku ya kutulia kwa mtana kurest. Ni kuingia ibada, shetani ya nangada. Labda tupatane manze ni kimada. Kuata chat manze, iyo ni blanda. Nasma benediction kabla wiki kuanza. Gine udai, shere sheria. Mikila tare, lazima ntaingia. Nipate church, nime bow down nikilia. Ntawezaje bila Yesu kwa hii dunia. Kuokoka siku bo ni vile bro cha muhimu mi I know. Na church si building, church ni fellow. So can you form after church, yeah. Now you know. Can you form to patani after church? Ukona form to patani after church. Can you form to patani after church? Ukona form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Ukona form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Ukona form to patani after church.
Ibada na ingia nikana enda DH. Usipime mtu wangu miss nanga PH. Na kam kudishi ndo ni feel fiti. Pali nilikuwa last week si leo. Siazi kuwa na ngora na stui vas. Juu ngori ziki kam miss siazi pass. City lighter na kuanga na tie mta. Mindo tie mta kila mtu city light. Tapolaya na form za kichurch. Short man ana form za kichurch. Cheza gospel na form za kichurch. Swali form zako kweli ni za kichurch. Mina make dance ya kanisa. Mina stay true ata jipa. Ni faithful na kabisa. Kenye yalisema atafanya hiko, yeah.
Kani form tupatane after church. Ukona form tupatane after church. Kani form tupatane after church. Ukona form tupatane after church. Tupatane after church. Tupatane after church. Ukona form tupatane after church. Tupatane after church. Tupatane after church. Ukona form tupatane after church.